ibyaha ndi kwibuko ibuka rwarungano magendanaga hari ubuzima twari duhuriyeho tukiri bato twarakinaga tugahuza urugwiro tugakinaga ati ubu ni tugakinaga pira tumaze gukura buri wese anyurwe aidoni ukagashima yewe yesu gira neza ubuzima bwo kwivu kwa bunyibutsa byinshi gusa wonge semana ndagushima nawe usimbuka igeno ry'ibihe hari icyo imana yari yaratuvuzeho uko yaturinze kuva mu buto niko yiteguye no gusohoza iby'imigambi izidufitiye iyaba na mugambi yari dufiteho ntiyari kwemera ko tuba uyu munsi baho wisanzuye nakwiheba intambwe utera ugana mbere nibwo butwari igishoro cya mbere si n'ubuzima ubwo buzima buri muri Yesu bigatuma nkumura rujya rugano ibuka ukuntu twabaga dukundanye kandi nanone ntabwo wabona urera badakura burya bwuzu twari dufite dukeye ku mutima uyu munsi nibyo witeka dushakaho twese dusha iterambere by'umwuka n'umubiri tubishakishe dukora kandi twizere Imana kuko data abitubonereza nawe usimbuka igeno ry'ibihe hari icyo Imana yari yaratuvuzeho uko yaturinze kuva mu buto niko yiteguye gusohoza iby'imigambi izidufitiye iyaba na mugambi yari dufiteho ntiyari kwemera ko tuba uyu munsi baho wisanzuye nakwiheba intambwe utera ugana mbere nibwo butwari igishoro cya mbere si n'ubuzima Zima, muri muri Yesu sohoza iby'imigambi izidufitiye iyaba na mugambi yari dufiteho ntiyari kwemera ko tuba uyu munsi baho wisanzuye nakwiheba intambwe utera ugana mbere nibwo matwari igishoro cy'ambere sino buzima ubwo buzima muri muri Yesu nausimuka igena jibihe hari kibanda yariya natuvuzeho uko yaturinze kuva mu buto iko yiteguye no gusohoza imigambi yizidufitiye iyabana mugambi yari dufiteho niyari kwemera ko tuba uyu musi baho wisanzuye nakwiheba inagutarugana mbere nibwo butwari igishoro cya mbere sinubuzima